DigitalStressMusic.com.
It's the M-Boy on the mic. One more time.
Kasi niboza Nezona munga unikonda niboza Niboza Kasi niboza Nezona munga unikonda niboza Oh niboza
Wani kwanya motivo Sukundi changa chasino Wakwilo pasi la venango Simwemo changa chasino Wani kwanya motivo Sukundi changa chasino Wakwilo pasi la venango Simwemo changa chasino
Uyumutima kuzipa Okay why Nesifosa chabeneka okay why Nishindi nechipuva Olobwanji Hapa napuva sinifu na vamangati Sinifu na bonifu savama setting Hapa mutima nizimvela nina bipi Kata kakelo nezo kamba kalikuti Beba jite don't you I'm sorry that's stupid Na kupasila mutima wa utala Kukamba kutiplani ya kwenze Ponipa ya heartbreak na economy uchitila dala Bede na kusia kwenu ufuni kungala Stinga yedela nesindi nechi 14 Na mayes nina jumpa pali 19 Bama nini pasileko that good thing Dama nikaenda no mawina ni mukofi
Niboza Nezona munga unikonda niboza Niboza Kasi niboza Nezona munga unikonda niboza Oh niboza
Wanipwanya motivo Sukundi changa chasino Wakwilo pasi la venango Simwemo changa chasino Wanipwanya motivo Sukundi changa chasino Wakwilo pasi la venango Simwemo changa chasino
Loving you was fake Unanuza unikonda till death Sininga believe unuza virgined Weke nanga why unishi mikila vape Liwe player na kuziva few for dead Siniziva shina nenga niku condemn Nizigula chapenda fya ninga ponte That's why ina pafopi simifu na nikuone Apa magelo sivali submissive Ukachoka pa sivali vena misses Ndisema kia teka kulive na Mr. Busy Stingy men's kuku ifu nikongala busy Imagine wa mukonde ever kanizo kuplaya Bachigololo kuline ni chikwela Wabwele la musoda mwine ni za kugomola Mweni vele la kosani tandalilai
Kasi niboza Nezona munga unikonda niboza Niboza Kasi niboza Nezona munga unikonda niboza Oh niboza
Wanipwanya motivo Sukundi changa chasino Wakwilo pasi la venango Simwemo changa chasino Wanipwanya motivo Sukundi changa chasino Wakwilo pasi la venango Simwemo changa chasino
ZaidLatestMusic.com